tinsuku zenjabulo yazi dalisiyo kwangana bakini nami ngifuna kithi sebuza uDisemba manje insuku zenjabulo yazi dalisiyo kwangana bakini nami ngifuna kithi sekusa uDisemba manje insuku zenjabulo yazi dalisiyo kwangana bakini nami ngifuna kithi asesikuzu happy new year dali ofi kuzeka kwenda ku shalamatsi mitsi shalamatsi mitsi asesku happy new year tani ofi kusekhaya shalamatsi mitsi shalamatsi ofi kusekwenda ku shalamatsi mitsi shalamatsi kiyokuthengela cricket wakho sithandwa sami Ngiyokuthengela cricket wakho sithandwa sami yobuhlezi nosmali wakho senkhumisa masesikuzu happy new year dali ofi kusekhaya Siswa